نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kupitiliza kukambilana za ubwino otumiza durud kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam mkani iyi tikambilana zokuza nandi kuyesedwa kwa durud imene timachita iyi paskel mokwanira mosapungulidwa kena kali konse pa tsiku la kiyama hadith sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati amene akufuna kuti durudu yake ikayikidwe pasikelo ndiko kalemera kwambiri kuti munthu akalandile mphoto yochuluka malipilo ochuluka akatiwelengera durud adzichulukitsa kuwelenga durud iyi imene ikubwera musiyi imene titafotokozeyi yomwe titaneneyi ndipotu durud imeneyi ili motere Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. O Allah, tumizani durud kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ntumiki, amene ada aliosa takulemba munga kale kuwelenga. Hakazake ose, amene ndi amai atu kumaso, amai ya antu ose, amene aliokulubilira mwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ndintumiki wake, akubanja kwake, ndifuko lake lonse, monga munatumizila durud kubanja la Nabi Ibrahim alayhi salam. Nditudi, ndinu otamandidwa kumanso, ole megezeka, mkani. Ule mwa Imam Malik rahimahullah, umene anka oneta, kabena uti shikond, kumasu, kumule megeza mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, kumasu, kule megeza mzinda uja, ogondega, mzinda odalitiga, wa Madina munawwara. Imam Malik rahimahullah, anka ugonda mzinda wa Madina munawwara, kwa mbili, koposa, anka ugonda mzinda huu, chifuwa chomu gonda mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Chifuwa cha chikondi shimene anka onetela kumu gonda mtumiki sallallahu alayhi wa sallam. Allama Ibnu Khalikan rahimahullah adalemba kuti Imam Malik rahimahullah saada kwele kocho kwele munzinda ule megeseka wa Madina munawwara. Nga kale pamene ada akalamba kufikila kuti ada foga kukanika kuyenda munga metu kudziwila kuti muntu ukamaka lamba ukamakula thupi limakhala ofoka mafupa amafoka ndipo kuyenda kumakhala kofuti lako umafunika ukhale pa china chake ukwele pa chokwela china chake kuti uyende bwinobwino komatu Imam Malik rahimahullah nga kale pansingu umenewo atafika stage imeneyo ada sanka kuyenda wapansi kusiana ndi kukwela chokwela. Imam Malik rahimahullah ada fusidwa ndipo atafusidwa kuti mchifuwa chiyani amechita simenezi iye adayanka kunena kuti zima ndivuta kuenda mzinda wa Madina munawwara ndili pachokwela kumachita kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adagonekedwa muntaka imeneyi ya mzinda wa Madina munawwara. Nkani hii ikupezeka mchitabu chija chochedwa Wafayatul A'yan page 136 volume 4.